Baza on it.
Yeah, so check your swag in the building. Black gangster, hey, son, my G's. Mula Odi Bagatia. It's a brand new one.
When I need a dog, when I need a deal, when I will see you, Ulutu wani changana, Ulutu wani changana. Nikutwa nikuliangana, nikutwa nikuliangana. Anikone kuitangani,
anikone
kuitangani.
Black ass in the building.
Yeah,
yes, let me get it.
La dola luna bakari. Baka ofela ni wamatile. Iwena eni ketile. Walataulu malikono wani kuketile.
Nilatola kakwena kisaka ni hafu. Nisi hafu anizi ni wena, you make me lafu. Ingefali la tofana nisifanu. Hold my hand baby, unipeleke kwanu. Bona wunde wao babubua kwanu. Nakupenda sana kuseni ni afternoon, eh. Our love is brighter like lighter. Every night you hold me tight, you know my fight. Nibuketi le koks na mabureki. Nilatola awarifeli ni konsaveleki. Mule wawo na go mtu na inge ni eki. We upaucha juma ni wena umeki. One, four,
when I will see you, Ulutu wani changana, Ulutu wani changana. Nikutwani kuliangana, nikutwani kuliangana. Anikone kuitanganisa, nikone kuitanganisa. Nevele bakali mtangoka, ilatola luna bakali tongoka. Baka ofela ni wamati.
I really wanna see you as if I lazy. I still remember that day for no look I lazy. Queen Ako see your Benny Cartesis. Like a lato la ola nizanga poses. Very decent girl with a decent dressing. I wanna langa and the SM waka Gucci dress. You gonna be my wife soon, yeah I'm sensing. I swear in my life, babe, you are a blessing. Nani kona five, bwena ukona four. Now pull up, I look up and have a kona four. Very fine girl, uswanela kwa mlenengi. Wena unila tile, nisina neka shele.
Wena eni la daki, wena eni getile. Wena I will see you. Ulutu wani changana, Ulutu wani changana. Nikutwa nikuliangana, nikutwa nikuliangana. Anikone kuitanganisa, kone kuitanganisa. Nevele bakalu mshangoka. Nilatola luna bakali tongoka. Baka ofela ni mamatile. Iwena eni ketile. Walataulu malikono wani kuketile.
The love I have for you is sweeter than honey. You're my darling,
darling.
Nakulata wena, matakuta da wena. Kakubea falapa wena. Yeah, nuzo kwa ule kusaku kusia. Taluto ina amo, taluto ina amo, taluto ina amo.
Samstreammusic.org.